Masayaso Maison Blanche ye a yira k'a fɔ ko Biden bena hakɛw bila sen kan min bena danatigɛli kɛ bɔlɔlɔ sira intelligence artificielle lakanabolow kan ni a jagoyali y'a dilanbagaw m'a ye u ka lajɛli jaabiw yira fɔlɔ lameriki foluba fanga la. A hakɛ nunu bena fɛnɛ lakanali siraw yira intelligence artificielle kɔlɔlɔw kan u be minnu kɛ ka fɛnjuguba nunu dilan ani fɛnɛ a bena u bali fɛnɛ ka binkani lase mɔgɔw ma. Hakɛ bolo nunu ɲɔgɔnma deli ka sigi fɔlɔ ka kɛɲɛ ni lameriki fasodenw ka lakanalikow ye ka bɔ intelligence artificielle kololoma Maison Blanche ka fola. Kamala Harris benata dunia marakela ba uka tonsiki keneka ne anglais uka premier ministre Rishi Sunak ani nazarala kili atomba nyema Ursula von der Leyen ani dunia kili atomba nyemroba Antonio Guterres intelligence artificielle uka nindoko kun kononana Angleterre dugula politiki nyema u moroba verou bololo barakela chakeda nyema u ani kalanso ba nyema u ulufene wilelimbe akeneka akuma nyonya kene u benasiri hamina gele mimbe kanyesi intelligence artificielle ma ani lakana bolo be se ka tike tuka jumena ka kenyani ayi intelligence artificielle mimba la katanye baso bololo tabulu ka kelembe hamina chaman baye ambe domina ikobi bara bolo chaman ka inafo bara nyinu ani abe dankardi munu ufenet ni cheni munu feneta kanyashi adama deuma suna ka farale marakela werouka ubena 70 ka fo ko intelligence artificielle 600 donian lakana tuka fanga tisika achieni no ana akololo nunu bali.